Y on the beat. Yeah. Hola de. Explora de. Wezwez na yamba kutuwae Holozume muku kamba sundu kumvae Na yamba kuchoka liwumae Ndabanika ndi kukanika kupumae Wayamba kusia kugunda ndintima Masomanga na yamba kuwona ndima Ndiku kaika zoza jansima Na yamba kuwona zina zina Mwina futo nikidine, mwina ndiliva Wajani makonda mwandi makonda sika So many questions andi kulinga lila Tilibeso ntawiyo siyanga nila pamila Ambulance, sindu zafika povuta basi Nina ndosoa magazi, oxygen jenda yamba guluza tanzi Simunga ndiwone Onani, oyeyi, kuno kulibe masteni A big man daisi ya padeni Mona Lisa kulibwa pita kusaluni Tupila zizila, osalila Zoti ndasi ya mwana ndi kuziwa Mwina kulukulu ndi mene ya funila Kuma zoti ndi feel of course ndi kuziwa Mwina futo ndi kidine, mwina ndiliva Pajani makonda mwa ndi makonda sika So many questions ni kulinga lila Dilibenta wiyo zianga nila pamila Ode ambulance, sindu zafika povuta basi Nina ndusoa magazi, oxygen jenda yamba guluza tanzi Simunga ndiwone
Dazzle Media Group.